Hola.
MP1 the one. Saucy production. Shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. Love geuka, mimozi onisha data. Fasta zunguka, afu baby zima data. Weni kimwana, tena bonge la bambata. Ulivo mwembamba, minataka kupakata. Baby love unanga, usiku nazimata. Nikiwa kwa chumba, nipe michezo ya bam bam bam.
Alima, Anita,
mademu wa zamani.
Natalia, Anifa,
vile vile wa zamani.
Yule Rose wa Mombasa,
naye pia wa zamani. Shake your body, shake your body, shake your body. My baby, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. My baby, shake your body. Nipe, 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 love me, ni gande. Tukikosa tulale, tupate, tule, atuna bare. Nipe michezo wa kitanda, mtoto kwa chesti anaganda. Shepu kiuno chembamba, nonkorogo ni kala kiganda. Wenye mapenze kishamba, tune ndizi wa kale maganda. Come baby tujenge kiwanda, sauti yako inapiga vinanda. Michezo ya sojodo, nipandishe kwenye mdodo. Nile mpaka mabondo, utamwembe dodo.
Alima, Anita,
marimu wa zamani.
Natalia, Anifa,
vile vile wa zamani.
Yule Rose wa Mombasa,
naye pia wa zamani. Shake your body, shake your body, shake your body. My baby, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. My baby, shake your body.
Ole, 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 ole. Pinda, mgongo, katika ile ile. Ringa, kamigogo, akika ile ile. Pinda, mgongo, katika ile ile. Ringa, kamigogo, akika ile ile.
Michezo ya sojodo, nipandishe kwenye mdodo. Nile mpaka mabondo, utamwembe dodo.
Alima, Anita,
marimu wa zamani.
Natalia, Anifa,
vile vile wa zamani.
Yule Rose wa Mombasa,
naye pia wa zamani. Shake your body, shake your body, shake your body. My baby, shake your body, shake your body, shake your body, shake your body. My baby, shake your body.
Samapa
Arato Side Arabe Gasolande
Johnson.